baby.
Yeah, ndo ananisaidia vita nazo fighty. Verse iko right, hata niandikia lefty. So many kings, I'm last king of 90s. Mshtue zai, tuna throw house party. Kama haji naita bebe mbili 190. Unyama ni kama muda mnaopoteza IG. Psycho livo ndongo, tunapwaya kwenye IST. I get anxious, overcoming anxiety. Wali nasi mundo daily, tuko kwenye diety. Nikisema naelekea juu, huo guarantee. Ninafika kiwango cha ndege, sio kite. Future ina smile kama Roseman Fere. Paka nice na niumiza macho jinsi livo brighty. Shida huwa inakuwa moja tukikompete. Washindani wangu kila siku wana white seat. Hasa mpaka watoto wakituona tungatie lip. Hasa waiter ataileta namba kuchochea tip. Hasa ile kinoma mana sipendezi nguo cheap. Mpaka mi na mama kwa safari tushindane trip. Tungili na maliza wafalme so I don't sip. Nashindana na ku overthink nikithink deep. Mi nalala kwenye saa, making money when I sleep. Mi nalala kwenye saa, mana money never sleeps. Taking it overseas, tunatoa dawa hatulazi. Hapa ni pharmacy, utotoni litwa chindu mule. Likuwa ni prophecy, everything. Vesi ngekuwa ni picha, ungesema editing.
Listen, ule wakati umefika wakusema thank you Jah. Blessings za mimi ni kazi imeja kwa Jah. So let the glass kiss, tunaishi one life. Na tunaishi haswa 36 Kennedy, so lotu kona ra. Maisha ni kuishi merry merry Christmas. Vile sijapata this year, ntavipata next year again. Maisha ni kuishi merry merry Christmas, yes. Nile time ya kupray shukurvani for another year. Biggest birthday go kwa business, Jesus is here. Na ikeki ni kubwa taikatia tasnia. Kila mtu atapata tutalia kwa snia. And I'm so grateful kwa God, new year iko near. So everybody, happy new year.
Na haso nilizopitia hawezi kuzipitia. Ndo maana njia yangu haiwezi kuwa yako pia. Mungu ni mwema kwangu, shetani kasingiziwa. Na huu mwaka Mr. Christmas nimebarikiwa. Walo ni bania leo ndo ameniachia gap. Mpaka nyama zao squeeze nazilia nyumbani kwetu. Kipindi sina viatu natembea peku peku. Ndo kipindi ambacho na waza mtoko yetu yetu. Mungu kanipa nacho kitaka, janipa nacho tamani, ndo maana sivuki mipaka. Mashaka sina, ndo maana nina mamlaka ya kufanya nachotaka. So nyie mnacho kitaka. Sometimes vitwa ni boom boom kuchoka. Magetoni napotoka ni ndum dum kumoka. Na siwachi gepu na zoom zoom. Manyota pesa ipo kwa yosioni mingumgum kutoka. Vita ni kubwa, wachache ndo wenye slakali. Natupa kwenye leva mbayo atogopi atari. Atogopi ajari, gemu shaisuka na suka di vichwa vya habari. Mtani ni njakari, atusubiri muda japo mkononi na zakari. Watoto wape habari, huku mambo ni shwari. Dada kitoa mambo na tuwa tofari. Na isafari, haitaki suka wala dereva wa gari.
Wana ni itaje.
Tunapendeza hata kama tujeva. Hata tuvae la kuchumpa la kuparama. Lewa pombe siye, tunalewa sifaba. Uke shinda meji, tunashinda uja. Nino yule msemaji, nilo msema manara. Squeeze mshiko na uvute kama vile sigara. Hizo business, nipe hizo business. Nataka kichwa cha habari, tukinyawe kipara. Ikitaka mishka, kinapandaga boda boda. Pia mwenye kitu, mendo mwenye kigoda. Wakiuliza maswali, tekwa nini nimenoga. Wambia lisha kufa, alini roka. Leo nikataona, ninakubalikana. Nashukuru Jah, ana blessing. Wape salamu zangu niko fresh. Wabaya wangu sina kesi. Sikwezi kila siku shere, wala sitaki kwere. Rana jipa mwenyewe, yeah. Sikwezi kila siku shere, rana jipa mwenyewe.
zaramu kimumana. Kitaka ligi hapo unakula tano kama mnyama. Bongo kuna kunizidi kwa michano chenu mama. Sije sepo na kijiji kama mwenye kitwe chama. Waga sita za mikimo, totoke katikino. Kila panchimo, au ni asani mkinyo. Na nye wakuda mwaka utunenda jino kwa jino. Mpaka muulizane vyuyu ni morabu wa albino. Cause nipo kila sema the enemies. Squeezy natafutwa na madem kama Hennessy. Mikosho mikali babu sipotezi energy. Netwaga Toronto boy na ngoza wanyamwezi. Kwa biti ya dupi nafanya matusi. So mimi muulizeni isole ni chusi. Kabla ya kushuti shali juu wa movie. Kwa nini sana kufwe na bagi bunduki stupid.
Yo, asante Izo, acha nifunge mwaka kwa busara za Papa Mafido. Nimekuwa nikishukuru since nikiwa kido. Na nitazidi kushukuru hata nikifika kibo. Yeah, asante baba kwa hizi blessings. Mana kuna wengi walijaribu na wakaikosa freedom. Misu kwa na waza kanta make it. Tila ulinilinda miso special ni baraka we know. Wengi walitamani kunizima this year. Na bado nika shine mwaka mzima this year. Ndoto za kununua ile bima this year. Nitajaribu ten another time next year. Maybe another time next year. Mwaka uu nilikuwa na nguvu nyingi no fear. Mindo wako niyo fear. Wanao fear. Merry Christmas kwa wanangu na wanao pia. Yeah.
Pengine ujanijua unanisikia leo. Nakupa pole alafu karibu utamia leo. Kwenye hii maya hizi level. Kama sio demigod basi devil. Huku fidi kasha chia cheo. Hakuna swali hii ni coronation. Yuko wapi mwenye swali hebu nioneshe. Nikiwa yupo baada vesi ya tatubu. Kingine I'm full of love ana hate ana gubu. Mautundu zaidi ya geek wa kiindi. Real na ipingwe japo squeeze ana fake ana nguvu. Man, sionyeshi uwezo na thibitisha. Awachani wanaleta mchezo inasikitisha. Sasa ni mwendo wa kuua na kuhakikisha. Lengo kutofautisha nejua na kubahatisha. Tauliza jina sina haja kujitambulisha. Mwanza dimzizima oya vina vina chambulika.
Scene lady, see me in this cream, cause they know I got the juice. Yeah, I got the cream, it's the time of the year. Jesus' birthday, hakuna kusikilizia. All we do is party, I'm under the mistletoe. So kiss kwa watoto, masnish ni mitoto. Wakome na msoto, mziki ni loko. Likti ni moto, wapi kiberiti mini washe kimoko. Nisho piga meat cast, flan, I got the Christmas money. Shone kani maskana, move some Christmas honeys. Lisa, Shani, Diva, Danny, what a 10 over 10, the keep it 100. Tume grind mwezi kumi na moja December hii hapa. Let's have a great time. Tumemaliza hii chapter. Bila matata, bila mashaka master. Tulizi saka, chaka kwa chaka. Hustlers Mr. Christmas, call me Santa ukitaka. Wanani discuss, sababwezi kunipata. Nasambaza love and I've never been a hater. If it's not about Christmas, the nigga see you later.
Dear Santa, smear gang chemical. I don't need a lot baba, twende ndogo gentle. Grant me the wisdom, wazo wako reason. Blessing kila season, ingoma kawe hit song. Ndo mwisho mwaka tufunge hesabu. Muda tupaki zinyavu, ndo muda wakula shavu. Kumuona bibi na babu, matunda tulo ya panda. Leo tuvune kwa sababu God did. Aliye juu karuhusu soko uwezo wetu. Tusha pita chocho nyingi tena peku peku. Tuko huku baridi na mvua shusha setu. Tunakaza na jua ila tuna miss kwetu. Dear Santa, bariki wa sonacho pia. Bariki wa gonjo, bariki wote unaolie. Igusa kwa upendo nchi yangu Tanzania. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Ayo Papa,
Niki nisapia nacha kivumbi kama ninja. Ujuzi na ufundi ni kama vinga. Isia zile zile iwe sound ya kinubi ama mbinja. Tushachoka na movie za makinda. Ndani ya zama zama mbwiga. Vijana wana tija wanahisi ukitukane na kwa unyama kama simba. Kuvika na vilemba kala singa. Eti wao ndio wakali. Mitani vinega bado wanazinga. Wapambe wana vimba wanajiona kama zimba. Hawana kitu wanaishi kwa kupiga wana mizinga. Pressure ni zaidi afsa kazinja. Santa Claus dupi kanyonga. Unju kachinja winga. Wanga wameroga. Mungu wameshinda. Uwezi toboa ukizindekiza mboga za tinda. Na kuona Ice Cube wata unijie na six packs. Nice move unju once again na Mr. Christmas.
Wananitaje
Mr. Christmas.
Wananitaje
Mr. Christmas.
Wananitaje
Mr. Christmas.
enzi dina kwenye ndege so migawa tena. Nalo ni beze enzi zile sasi woni tena. Maisha yangu kama movie we cheki cinema. Na kini cheki ya wanipati wajaribu tena. Mbona viji mambo, mbona iko mambo. Acha kai kando, haso paka ngambo. Ndoto kupush lambo, kisoje kimugambo. Yeah ready to ramble, wacha window chambo. Na leo si mnajua it's my birthday. Ni mina Jesus kama ujui leo is our day. Party imebarikiwa, party imetunukiwa. Party ya kuheshimiwa, Emmanuel kazaliwa. And if you don't know, now you know now. My flow carry sasi yani bow bow. Kutoka tezi harakati mpaka duniani. Na wanangu wana support siringe kwa nini. Wanoko bado paka mseme na siyali mimi. Zenu chawi mi baraka nkona Mungu mimi. Ni kusali mani mbele na kuhaso. Ushindi lazima kimaso maso. Na kubariki barikiwa utakaso. Mwanaume sifa kukuvuja jasho. Izo ni ngumu kupotea niko na GPS. Nikose mbea nikose daa na someka US. And yes, na so bragging ni facts. Ni king kutoka green aka business. Na sina kwere simna ona na mna nisoma. Kama soka namba 10 mini Maradona. Mashambulizi mwanzo mwisho hakuna kupona. Uliza wakubwa zako nimeshindikana ndomana. Wote kimya yeah.